Mokgatlo wa Democratic Alliance Mafube o sutuletsa hore melao e amanang le dikgomo tse sollang e phatlalatswe ka potlako ho sireletsa baahi, balemi le thepa. Lekgotla le se le amohetse melao ena, mme re se re ngolletse motsamaisi wa masepala ya tshwereng mokobobo hore a e phatlalatse ntle le tieho. Sena se tla fa basebetsi ba tlhokomelo ya melao ho nka mehato le ho tsosolosa tsamaiso ya polokeho ya diphoofolo. Le hoja meaho ya dikgomo e ntse e tswela pele Villiers, kaho Frankfort e emisitse, DA e tla tswela pele ho beha leihlo tshebetso ena le ho netefatsa hore tharollo e nepahetseng e kenngwa tshebetsong.